a chalo, lelo ukufa kwesu fuebo, ukaposana, amashina yesu ngatwafwa, yakaba shani, bambi yakaba ayasuma, bambi ayabi, mshe iwe munina, ngawali fuile lelo, waka kuibu kishashani we. Twise tumone ifililo fyesu ifwenga twafwa bambi pakabo walwa wasanga bonse na bakolwa bambi pakabo lubuli bambi pakabe miponto bambi pakabe chebo chaba yesu pakakumanda mushe iwe munyina ngachali chili lochobe iwe pakakuibu kishashani iwe inenga na fa
inenga ukanjibu
inenga na
ukanjibu kishashani
inenga na ya inenga
ukanjibu kishashani ne
inenga pata la la
ukanjibu kishashani
inenga mwanda wa
ukanjibu kishashani
inenga na ya
inenga ukanjibu kishashani ne
Katushika Bushe bakalanda shani Ati uyu twashike lelo Ali nindoshi Nangu uyu twashika pa Ali nikabolala Nangu uyu twashike lelo Umulomo na buchilende Nangu bakalanda ti Uyu twashika pa
Chirikuli we munyina Mshemfwa yobe ikaba ya musanga.